music from us that the bass burns.
Wanzako wa makamba mami, wamuza muzako aziva mami. Manje ona, wanzako wa makamba mami, wamuza muzako aziva mami.
It's an Isaac production.
Wenze na he kudala, uwene ya kupasa bonze. Feo mashotera, sembo nani huza. Wenze na he kudala, uwene ya kupasa bonze.
Na kumana wenze is relaxed, gelo nonjota. Wenze oneka type ija ima ponta slow slow. Pangono, nine na konka. With the courage pa chesti baby na sonta. Unani gwira kuanja tayamba na kuyenda na makises parod. Ine na nkala memba itino. In the background there's big sponsor. I'm so sad ni wanipanga waboza. Nichite react ni kuuze maloza. Oloche ni ponte saoneke majoza. Oloche ni ponte saoneke majoza.
Asembe unani usa. Wenze na he kudala, uwene ya kupasa vonse. Feo mashotera, sembo nani huza. Wenze na he kudala, uwene ya kupasa vonse. Feo mashotera, sembo nani huza. Wenze na he kudala, uwene ya kupasa vonse. Feo mashotera.
Wanzako wa makamba mami, wamuza muzako aziva mami. Manje ona, wanzako wa makamba mami, wamuza muzako aziva mami. Manje ona, apa wazipanga waboza, waleta minyama uzaziona maloza. Uzaziona maloza, wazipanga waboza, waleta minyama uzaziona maloza. Uzaziona maloza, ndiye mwevilili. Orofake sugar mwimpwa, sizinga nzune, aikona.
Asembe unani usa, wenze na he kudala, uwene ya kupasa fonse. Feo mashotera, sembe unani usa, wenze na he kudala, uwene ya kupasa fonse. Feo mashotera, sembe unani usa, wenze na he kudala, uwene ya kupasa fonse. Feo mashotera,
yo. This is the one again.
Step aside, guy, you don't know what you're.
Lumi Chizo, Sumarizo, in the East of French Chizo, aka Small Boy.
Take this bomb blocks, it's I Pro.
Wenze na he kudala, uwene ya kupasa fonse.
Producer,
Veo mashotera.
Bringing the heats down.
Wenze na he kudala, kudala. Veo mashotera.
Bringing the heats down.
From CKMusicPromos.com.